subiti già tanto. Young boy with the key, yeah. One with it, I'm holding my key. Time to wave, Sean wave it, wave in Asian. Another Congo road is crazy, go. Another Congo dream is crazy, go. Moyo wangu wahudi. Unoda Congo road is crazy, go. Unoda Congo dream is crazy, go. Moyo wangu amen unoda tijezi, go. Usipere na wanu haba. Usipere na wanu haba. Moyo wangu amen unoda tijezi. Upungo zundi junguru. Nizino ndijunguruza, moyo wangu unondishuba. Imwezuwa uja ndifuta, ndiri kufila kungeluza. Kufila zenda galuza, iwe urinda mbaguzwa. Iwe urinda mbaguzwa, usaperera. Nikutiwa unoti wako wanoenda, wakatema.